datimsafi.com.
Usione nini? Sauti ndogo, sauti ndogo. Tuna. Unamsikiliza? Wanangu wa top corner. Usione nini?
Unasikiliza midundu ya usuwezi.
Yeah. Atujaza tunajaribu au sio? Tuni. Majeri, majeri. My baby. My sherry. My baby. Et que na sherry na ve commença. Tu les una se consa. Ole ni tu chacha na yamba. Alo que benayo na kovane. O me bisini ma bena kozipo. Na serina ve come tu le suna ole ni tu shashana yamba alo ke bena yona ko o me bisini ma bena kozip kiria mama ina mimi taria wote una dora la mika juwe moyo sauti senu dogo bareti. What's your sake, boss? Do the shaki tabi. Bado sija ona ote. Aya tende sili kutepanya. Sili kutepanya. Utumiera.
Datimsafi.com.
We utumiela segele haya. Wajina, wana kwa na kwenda mule. Unanipala. Usione nini? Misiki hatu wazima. Wenye ndevu. Msione nini? Usione nini? Eti ya uipingi namba sita pigia kofi moja. We pigia kwa juu. Mwangalia so pigia bao siliazi. Mwambie we nani? Mwambio ne mweza nani? Mwambio Tudi. Nipema. Bado. Offside.
Hey yo, what's up?
Barakabini
midundo ya usuwazi.
Usione nini? Lama matangalu. Never. Bado minusiano tu. Bado. Paga wakidogo. Bugu wakidogo. Paga wakidogo. Aso chesa unamkanyaga tu. Mwambie kaa pembeni. Mweusi. Tudi. Yeah. Fighter. Saki boss, don't shake it up. We like a boss boss. So go to my. Watch your sake boss boss. Do the sake to me. Wanna cookie boss boss. Do the sake to me. I attend the Sunday Kute Panya. 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 I want a big coffee, my coffee, my coffee, my coffee. Big up, what you want? Senicariago. Turn it. Punia chala de moñez, you know me, cuasa. We punia chani shimoñe. We punia chani la de moñe. Punia chani shimoñe. We basiko makini unisikiriz. Boy, I'll see you miss. Where on the city is? Boy, I'll see you miss. Now you watch, I'm took it a move. Mama sit a key. Oh, which I'm took it a move. He has it a key, we come. Cham took it a move. Chogo. Need it up, get out. I see you. Usione nini? Usije ukaondoka. Kwani mimi bado nakupenda kumdidi. Halo. Hebu nipe kigoma changu kile. Usione nini? Wakina siku, nini kutafutia. Wacha kumbe mweza kumimyo. Wacha, kama vipi. Ibe kunaba, wefuta naba. Ibe kunaba, my baby, my baby. My shady, wakey boss, boss, do the shaky jam. He boss, boss, do the shaky jam. What a cookie boss, boss, do the shaky jam. Give me a whoa, Nicky boss, boss, do the shaky jam. Who be nada mukas. Tuibote Mwangalia soimba mvute chosa nae. Mwangalia soimba mvute chosa nae.
Hey yo, what's up? Nasikiliza midundo ya Uswazi.
Usione nini? Wewe ivuo. Ndo umesababisha kwa mbali na moyo wako so. Hata kama umeniachala na shimoyo ni mwako so uongo. Nilikupa mapenzi yote shahidi mashoga zako sikujua yo. Kama kuna atamu wengi tena zaidi yako we. Hana nipapigeni bingi sijawa ipata kwako Hata kama kwenye sipusha kwangu kidogo dogo. Kidogo kwenye sipu changu kidogo dogo. Kidogo kwenye sipu changu kidogo dogo. Kidogo kwenye sipu changu kidogo dogo. Kidogo kipiso usione nini.
Chafusafi.com.
Chafusafi nye. Masaida jiulise, nge kwa wea ungefanya. We jiulise. Wana kujiulise. Masaida jiulise. Alishina mama mzazi ya kuna asie mjua. Lishinae kwa marasi na pia nakalijua. Baada ya uze mwenye zeli mchukua. Ila kabla kufariki kuna kitu. Wewe mwana kutambua na baba yako. Ikawa mjui jawa imona kwa macho ila na shida. Maeneo ya goba so wewe ukifika ulizia. Yapita wiki bili baada ya mazishi muni sutaka ngoja. Upakada kwa mse. Kumbe faza alikuwa mese aoa bwana. Ana mke na mtoto anayempenda sana. Bada kumwambia kuwa mimi wake mwana kastuka pa. Na kusema sina toto. Sina toto chok. Wejiulize nke kwae. Wejiulize. We mama jiulize. Wauni wangu mjiulize. Tomko na jiulize. Chago chuma jiulize. Sako chama wejiulize. Kurna sake jiulize. Matagalu. Usione nini? Ududu. Ai. Bana bana bafrani. Tudu. Babu yao. Ai. Usione la. Matipare. Ya mwana mwana. Ubinadamu unawatendia wema na kuona nyani. Ukitaka kwa mbede itiako Koda yako anachukua bilia. Isinao isinao kifamilia. Baba kaleni wachina kibos bos. Tunisha kitabi. Wana ku Shaki Jami Azatizo Washa Saki Boss Boss Tune Shaki Jami DJ Deniki Boss Boss Kumi Nata Tuka Mona Eda Fili Wau Niwa Washa Kazu Oksam Dugwa Ki Boss Boss Tune Shaki Jami Wotom Kona Ki Boss Boss Tune Shaki Jami. Wote alikuwa na jopo panya huyo. Alikuwa na nemu panya. Sauti dogo. Kamwibi ambaka boss. Siri ya ishiki boss. Eti. Kamwibi ya. Watoto wa stobagi. Usione nini. Kijani cha blue. Usione na. Tune. Nige kuwa na kupenda. Nige shia say. Wengi wanaogopa. Because kwenye lapu kuna kitu pe.
Unasikiliza midundu ya usuwas.
Tafuta maexi wengi. Habari ya mjini mama show. Maumivyo mapesi doma na yanafanya naishi. Nei. Squeezy wanake wengi wanapiga show. Wote. Na wanaume wengi tunapiga. Awewe mshamba mapesi. Usinipende mimi tu. Wakati natakiwa. Nikigosa leo Jumatano nisiku peka lenda. I miss you, Gado. Nime kumisi. I miss you, Mkera. Na kurimemba mama. Wena juwa nime kuwachana. Siwasi utamlea. Uwezi kumtupa. Sababu we mwenye. We mke wangu mimi, Gado. Sorry, mama. Nisamewe. Sori buwana. Wakati kosa lako. Siwezi sema nisame. Wekube kosa lako niseme sori mama. Siwezi sema. My baby. Mama. Mubi. Masite. My baby. mumi. I said, Mama, what a serious December. Serious December. Serious December. Serious December. Wakati go sala for December. Serious December. Baby, serious December. Mama, serious December. Oh, serious December. Mama, serious December. Mimi, we go sala go. Mama, serious. Wewe, go sala go. Serious December. What's up? Waone wangu wewe na usunika moyo wangu. So kama unipenda kuwabari nae. Umeupa vidonda, umefanya visipone moyo wangu. We mwana ume ukiendegeza kuitwa baby.
Achimsafi.com.
Sauti dogo, wanake wengine tunatuwa
hera. Nasikiliza midondo ya uswazi.
Eti wanataka wanake wengine ukiwaoa mama. Mademu wengine ukiwaoa. Wengine ajue umemuandoa. Wanataka kicho kitaniuma nitafute na mke wangu ukiwa. Ukioa mdangaji utajisumbua kukusalia. Wake up in the field, you. Mwanga ya soeka pige bao. Mwambie nani. Video the field ni bibi nae. Sixi gang. Gang, gang, gang. What's that? Where you see you? How did you hear how na jito akili? Na jifanya how ni elewi yao. We kupe how did you hear how na jito akili? Na jifanya. Oh, my head, my head, my head, my head. Big up for you, big up for you. Big up for you. Buh, 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 buh. Tena. Unamsikiliza.
Pakuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.